sawirkii tomnaad taasbaadishay birigiya ka kooyti samada nabi ayuub lo'diis iyoonay erigiis dhammaantiyoodna dishi tuugiya intii ka kale u sadi ilmooga dhammaantiyoodna ha ka dhimadeen lanka anka wiin iyo lankii anka yarbo madiinaba ayuub saaski dhati yaa madiga hiiradi wayna arig rabbiga yaa maalka iyoonay ilmooga sheeni usiyaana u sadi laakiin aan rabbigay maki aasii doono salaadana ma dhaafii doono sidii eebbahay in hanuuniyi yaa umrigay in hanuunsanaadaayay.